Tōia tai nui tapo tuku i te moana māua i e tō mā te whakarongo ake. Whakarongo ake au he tāra wai nuku, he tāra wai rangi tīnia tō noa nau mai. Nau mai e tāne kākau tāu ai te wai kia mātaki te kina koe, e te tini e te mano, nāku koe tiki atu te wau nui o tāne, he tāne rangahau, he tāne mīrori, turu turu haereana te hiku o te wai o marama, nōrungāna mai te kōmutuhau, I huo wakai perori e, hui e taiki e.